Davina. Heavy Reggae Sword for this one. Barry.
Heavy on the beat. Heavy on the
Alex
beat.
Alex PCD. How do you meet your work?
How
do you meet your work?
Barry, how do you meet your work?
PCD. How do you meet your work?
Akadi, how do you meet your work?
Somebody, how do you meet your work?
Barry, how do you meet your work?
I see a Wendy, yeah, yeah. Tamika wando. Asiye bweni ya ya. Tamika wando. Tonya tamikbe. Didike mwenye ni upongo. Tonya tamikbe. Didike mwenye ni upongo. Endu tome sukurusa. Bake bubabana hiya. Endu tome sukurusa. Siti kadu na saba kwa raya. Nyimita wao Jamika ni yani loso Kasila zani yeah. Urikoludu belere Belere Dole Jamika ra Karea harika la duwase PCD, hajo nyimita wa
Akoli, hajo nyimita wa
Shangwani, hajo nyimita wa
Karani, hajo nyimita wa
PCD, hajo nyimita wa
Akoli, hajo nyimita wa
each other. Heavy Regison alongside a Queen Davina, introducing her. One Love.